Right, let's hear some more music now here on Ambiance of Congo. Let's hear something from a guy who used to be a singer with the Fauza group, the big stars. His name is, he goes by the name of Jay Blue, El Buda. This is a CD he put out in 2010, I believe, while he was living in the U.S. of A. I actually tried to get him to come down here to Richmond to perform, but that didn't work out. Anyway, the CD is called Passe Partout. And the song we're going to hear off this one is dedicated to the one of the great patrons of Congolese music, Tresor Mputu.
Oko misinga lokola voyage na kati ya masuwa na ebale. Bonne konyo salanga boye
Trésor Mputu, perdre ton amour, c'est une condamnation à perpétuité. Yonko misima, lokola voyage na kati ya masoye, oya soka ni sara kote ya minzoto na ose ya yu. Koko ma realité. Son Excellence André Kimbuta. Na komi komi tuna ma pavola moza la ki kolombe na ngaye. Ezala ki na ngonzo kande ba mensonge. Pata conscience na yo e reproche yo rien. Chéri yo ke isaremo. Angaye ma wato. Son Excellence Moïse Katumbe Chapwe. Nina kosa ki batona mokili ki azala kana kuraye. Mengola ni mango, jamais.
Voilà la kanaye.
Maître Richard Chenda, motema ya mama Agnès, Queen Mada.
Motema mabe, ya nina na katia ya bale angoyo, atafe. D'Arsuis c'était mon colo ya bon année. Trésor Mputu kaya tiki ata lettre et missif. Qu'un jour on koya e.
Le président Diallo océan
a eu natika la ki souci na motema. Na komi kokanisa soki pa yo kenda obala. Ton père zala ki angelou ya ki no go visite mon kili royo. Ozongi paradis.
Supreme PDG on y va. José Onokoko tapis rouge na Canada.
Anaya mamina na souci ya bolingono na boyi lobi okamo koko fana ngapeo mitunae oe loko e bominga e sasa souci ya l'amour.
Christian Mutipayi, Clarisse Kazadina Bosson, vrai chéri. Karine Mayolo nzoto na nzoto ndeko ya makali. Mes chéri, ah ok, kita kana real boso na kuta yota eh. Vitresse Bikuta, de Bakwenda Vuduka na Suisse, Camille Le Bonzo.
Malinga oyo, na bamelia, na seya montemana, na ye, e komisi misonanga molilie. Laisse le courage, na kacha esprit, na ma trezon, eza se le seya mobima.
Chonga, M. Swahili à Washington.
Sur un jamala, décosse mon coco, n'a pas rien. Oma, l'oumouma, soule, maé. Manu bomboka, restaura mon flori. Ije dodo, wedji, n'a crève cosmos. Oye, visa, trésor, n'a pas tout. N'a sangi, volumi, singaye. Il est fort, ta voix. Moitié, pardonne.
ta maman go yoka
bébé kokenete ya moto e biba point faible nana bébé kokenete ya moto mama kanga na sentiment atana la lina zo yokanzo tono zo tenangai
maja ki atunda dabu fatu elengi na elengi
otika moto lingi ote pona moto ya zo sepeli sayo poya kotika yo enjo pona moto ya zo linga ye Cosa deception d'amour, papa mon appasso et mana soyo kae.
Son excellence, maman Faïda à Washington.
La chair est faible. N'a comme un bébé en zotoé. N'a comme un silence en zotoé. Maï. Souci est bon, minané, comme un maïe. N'a la tive, c'est un malé.
Evariste Bouchab Before Yassara Gima George
Bossale la nae sa mola ya mawa
Ele corse
Mote manane comme yon vima Souci ya bata yon mobima otie Ma mote manana ya fragile
Robert Braza et Claudiciar Moi c'est la merveille
Zanga calendrier e a kananta moyeni ataba pesi ongo mayankoni ataba tio na sona ukuluka moto ya mulomani lokola bulimwa mopeza mingi e panangai kalenge basene na mwezo chubanga uyelite tunata sango ndenge na changé L'absence est naïe comme ici
Richard Kabbal à la vraie valeur sûre Christian Iboko
Pour toujours y'a mon koyemi Bidio sali katia mote mananaye Nani ya zongi sa ya zongi Stela nga chéri na nga Oya me makana na ma pata Bidi
Régine Rihanna Mwekaton Alain Massidi
Yo moni nenge ba seki seki na Yo moni nenge ba choli choli na Yo moni nenge ba seki seki na Yo moni nenge ba choli choli na
Le DDP Edgar Nguesso Motema Michel Mon général Kadhafi, empereur Tchatchomba la Kachogi, comptoir Dikin, Didi Kinoani, Anthony Chiombo, Yvon Splis, Alain Chiombo, honorable Alpha Bokole, Jean-Serge Sita.
Yo Bidi, Wanana Zomona, yo, mais pour tata Nazui Fizé, Nakokuma Pene, Nayote. Regarde Bidi, y'a commis, y'a pas fermé, Misson, y'a commis, pio, y'a commis.
Magistrat Chamala
Chop, chop, chop Naina keli nana Chop, chop, chop Naina keli nana
Claude Makelele Arsène Kamango Bonne la pitié, hein.
Tchao, tchao, tchao.
Jean-Jacques Bayonne, Action Zakoto.
do Satan.
Last one was Ben's Patrol, one of my favorite songwriters and music album producers. He actually doesn't perform on those CDs, but on his CDs. But that one had people like King Kestra Emenea, Reddy Amisi, Maloj de Legendo, Luciana Demengongo, Gloria Tucadio, Fafa de Molokai, all kinds of people. Skola Miel, I believe Abby Surya might sing on that one too. I can't remember. But anyway, that CD is called Tiercé dans l'ordre, l'or noir, and the song we heard off of that one was called Casse par Casse. That's from 1998, and before that, Folly Poupa, from his 2009 CD Arsenal des Belles Melodies. We heard the song called Show, and before that, J Blue El Buda, the song Trésor Mputu, here on Ambiance Congo. Everybody knows not to put their hands in the mouth of a snake, but accidents happen. If a venomous snake bites you or someone near you, call Poison Help at 1-800-222-1222 right away. Their experts will determine if the snake is venomous and tell you what signs to watch for and what to do. Even if the snake is not venomous, you will need to wash the wound and check with your doctor, because you might need a tetanus booster shot. And it probably will, as well as some antibiotics, because those things have some pretty nasty stuff in their mouths. But watch out for snakes. Don't harm them, though. That's my opinion. They are good for the environment, good to keep rodents and other vermin at bay. All right, let's share an LP. I had a request last time from Doc up in New Jersey. Wanted to hear the song called Mosa Belende from Zyko Langa Langa. That song, the only version of it I could find is one on an old LP I have that's part of a really long, a medley, and starts off with a tape and then goes into Mosa Belende. So I'm not going to play that one for you. Sorry, Doc. I'm going to play Likinga Redo's version of that from his LP called Likinga Shanta Olemi. I actually think it's better. Here it is, Affair, Mosa Belende from Likinga Redo.
Como se reveme mi amor, me liquide papel que sabe todo para engañar, me topo y abaca por abaco bajo la ni, por impuesto y abaco sí. Mwana mama Yeba ya kata ko verite on alembi na koyo kaka basanga mama alembi pe para baka mapeyanga nani hasanga masumu kinga ya bato botika biso to vanda Se le bene via vi, me li quite ba pe ki sa ba to ba ni mani, me ko po ya ba lo ba ka ma pe a ba ni na, o ti ka bi so to va na ha. Le bene via vi, e l'invite va pechi sabato baringani, e copo ya barubaka ma pea baringa, o ti capi sotto vandaka, mua mama.
Baby yete
Olingwe komi bololo
Nite bianca ye
Olingwe komi bololo
Ato se skopa na parie
Olingwe komi bololo
Ya robere kapwe
Olingwe komi bololo
Se mako santere
Olingwe komi bololo
Michel Nkuka ye
Olingwe komi bololo
Lancha
Abilolo
relation sino te bakoli mwisela ngai mobali yo ikana nonga ina seka moke kaka yo kolela ngai na somba serie na boy mobulu pona soa la pedicure.
All right, that last track was the Tout Puissant OK Jazz after the death of Le Grand Maître Franco. We heard the song off of the CD called Heritage du Grand Maître Franco. We heard the song called Tonton Sala Sirio. And before that, we heard from the Shock Stars from their CD Bango Oyo Baye, Action Direct. We heard the song called Demidina. And we're going to finish up the program with a live track from the late Franco himself, along with Les Tout Puissants OK Jazz from an LP on his own Eddie Pop label. The name of the LP is A Cero Er Sa Che Undu Toi. And with the song we're going to hear is Tika Kosenga. Stay tuned for the Motherland Influence.
Tatunio mobali nangai loba na yeboye tie alingi kolukateo pona mi bali abaninga nokia kosuka mabeo alingi kolukateo pona mi bali abaninga nokia kosuka mabe soki motatunio makango nangai Loba na yeboye tiye Alingi kolukateo Pona mi bali ya baninga Nokia kosuka mapeo Alingi kolukateo Pona mi bali ya baninga Nokia kosuka mape Soki motatunio mobali nangai Loba na yeboye tiye Alingi kolukateo Pona mi bali ya baninga Nokia kosuka mapeo Alingi kolukateo Pona mi bali ya baninga Nokia kosuka mape Yozua bisopeto linga yerotie olingi ba mibali ya baninga nayo ekosukela yo maperotie
lukaka ya yo mobali tolula bisopeto linga yerotie olingi ba mibali ya baninga nayo ekobimisa yo kolokoto na elongie
lukaka ya yo makango ozua Bisopeto linga yerotie Olingi ba makango ya baninga na yo Eko suke la yo maperotie
Lukaka ya yo mobali tomona Bisopeto senga ka yerotie Olingi seko senga mi bani ya bato Eko suke la yo maperona misapie
Lukaka ya yo mobali osua Bisopeto linga yerotie Olingi ba mibali ya baninga na yo Eko suke la yo mapeho tiye
Lukaka ya yo mobali tomona Bisopeto linga ye otiye Olingi ba mibali ya baninga na yo Eko suke la yo mapeho na mokongo
Lukaka ya yo makango osua Bisopeto linga ye otiye Olingi ba makango ya baninga na yo Eko suke la yo mapeho tiye
Lukaka ya yo mobali tolula Bisopeto mona pe longi na ye Olingi se mi bali ya baninga na yo Ya yo mobali okangi kashona ndakoe
Lukaka ya yo mobali osua Bisopeto linga ye otiye Olingi ba mibali ya baninga na yo Eko suke la yo mapeho tiye
Lukaka ya yo mobali tomona Bisopeto linga ye otiye Olingi ba mibali ya baninga na yo Eko bimisa yo matutu ona elongie
Lukaka ya yo makango osua Bisopeto linga ye otiye Olingi ba makango ya baninga na yo Eko suke la yo mapeho tiye
Lukaka ya yo makango tolula Bisopeto linga ye otiye Olingi ba makango ya baninga na yo Eko bimisa yo matutu ona misapie
Lukaka ya yo mobali osua Bisopeto linga ye otiye Olingi ba mibali ya baninga na yo, e Eko soukela yo mabe odiye
Lukaka ya yo mobali to lula Biso peto linga ye odiye Olingi pa mi peli ya paninga na yo Eko bimisa yo kolokoto na elongye
Lukaka ya yo makango ozua Biso peto linga ye odiye Olingi pa makango ya paninga na yo Eko soukela yo mabe odiye